amani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to boggi jande ga fandu hala mamadou sama sibu jom wali sakraba hidibe fedde humnire hakkeji tomonto en cndh be deni gollobe mun en famu do jogola kiti e yimbe le ciu ben udabe ciudi kasju bangal kawtal ngal landini programme lidde mo idlo tagal ko mbel udda kasu babani kone bingini bagaga e maryam ba yimbe le hewbe cefige do mben be jetti sande du ko war mudu be jetti sande suudu sariya mben o do golle fawde artisan totombe yimbe le mben yembere biennal cercle kadjulu wadama nyalade nogay go e noga didi juillet 2025 yo bangal landindal nda region o wattu septembre to sigasutun lingon sembe kawar jamen hande bete alkamsare noga e na juillet 2025 bismillah sakram fedde cndh fumaninde hakkeji tomonte en nanda wondi e kawrtal jande e famu golloɓe mun en fandagal ɗo kawrtal ngal landini programme lidde mo idlu do yo andinde ɓeɗo jogola kabaru kiti yimɓele uddaɓe suudu kasu mbiyen e kañe sariyaji kesi ɓamaɗi le leydi mali yalane ɓe famu keɗɗan ko heeɓa ko defo sango sita sidiɓe alsisi
fakara fenke kan en madame boire bintou fune samake ɓe woni amir en haltanaɓe ɗi golleji ko naari bangal faddade torrajo wateɗo jamaren ɗi e nannal muɗum ɓe holliti wina jande ana jogui nafa sanede ɗati hewɗi
wajibe juuɗe amen min cimbina bawɗe amen wakkati fou min jaaha min ƴeewa yimɓe nanggaɓe le cuuɗi kaso na ɗum nanggaɓe to police en gendarme en yoga e mabɓe wakkati fou ana windamen ana hollitamen wiide kiiti mumen o waɗaka no hani waɗirede minen jeeyi jonka ƴewde so tawi laawi kolitaɗi le sariyaji kesi ɓamaɗi le leydi amen ndi fou teddinama ele kiiti mabɓe o
walle cndh yo walle wotere humnina haɓnade haqƴe bani adama le leydi mallin lewi amir ne walle docteur alkadiri diara haɓnade haqƴeji bani adama yo hunde tan ko homo fou hani ɓamirde soobey
lamdi ɓiliɗi e hakkeji ɓiɓɓe adama en wona lamdi godanɗi tan commissaire en ɗum e landol godalngol homo fou ɗum saabi so mbiɗen daranade hakkeji ɓiɓɓe adama en goto goto e amen fou hani wadde ɗum fayi goto wala e sara bangal bonande hakkeji muɗum ɗum ne fayi goto dulla ɗum le leydi amen ndi ɗum saabi so ɓeni gondi wadde e immadaraji ɗi min mbawi fou yalla leydi amen ndi ka ana heeɓa ŋottude si ɗiɗo golleji
miccitunde wina jande ko yaate le balɗe ɗiɗi yimɓe ko heewi ɗum lamaɗo yogaji le leydi ni wat fotti e muɗum
sakiro mi wardi tutti hakkillaji mawɗum kabar yo banga bem am facebook en ɗum x babani kune bingini bagaga mariam ba mbiyen uddama suudu kaso ñol talatara nde noga ɗiɗi juillet wonande procureur pôle spécial bangal mbiyen ande kese ndennoɗe ɗo artisan tatonɓe mbiyen hultan wiide gaɗi jonnoje rafinedi mbiyen e ɗo ande kese yalla yimɓele heeɓa bamako mbiyen hulti wiide ɗum ɗo yo jaade hunde mumine yalla ɓoytude sannete yalla jakkune ɓeɗo kaɓe jumsi mbiyen ko wondiɓe mabɓe ɗum jegti wiide an hani wattande hakkillo jogola ɓeɗo e dow finatawaji e leydi ndi mbiyen kabaru mbiyen arti siyagal yana ɓeɗo famu keɗɗona ko aissata diara heɓene dow fastango mbiyen keɗɗona ko heɓane ko heɓako do keɗɗona ko aissata diara heɓenen keɗɗona ko heɓako
babani kone mariam ba e bigini bagaga mbali e nimre jamma muɓen arandejo ley suudu kaso rewɓe noddirteɗo bolle ɓe rewɓe taton yimoɓe inde ande en pôle judiciaire contre la cyber criminalité nangui ɓe ɓe yimoɓe taton bullitama saabi haalaji bonɗi e jannoje ɗe gaɗi ɗum ko wolita wiyede yadata e sariyaji leydi men ndi illa yontere ƴaɓɓine nde nanalaji keɓaɗi holitanamo wiyede goto e mabɓe joinino plainte dow goɗɗo caggal laabi kewɗi ko pôle judiciaire contre la cyber criminalité landi ɗum landiti ɗum woni ko sakkiti uddiɓe kaso talatare nogay ɗiɗi lewru julien ndu wona jonuni arande fa ɓeyeyɓe taton keɓatiɗallaji yewrude huminiɓe sariya le lebbi ƴaɓɓi ɗi procureur du pôle contre la cyber criminalité wullitekanoɓe ɗum du caggal haalaji bonɗi ɗiɓe kalno dow bembe ande ɗe caggal koɓe kattinano ɓe gaɗino vidéo ngaji waltininde hakkillaji yiɗuɓeɓe ka seeɗa caggal koɓe deƴini ɓe puɗɗiti kasen ɗi golleji dow bembe ande ɗe ergaji seeɗa caggal koɓe nanga hanken yimɓe mabɓe won yanoɓe ɓe damal suudu kasu rewɓe uddete bole yimɓe heɓude woni hollitinɓe dow bembe ande ɗe wiide ana caggal mabɓe fedde yimoɓe mari ɓe noddirta fedde ma holliti metti muɗum e o kabaru ka wi ana wodi caggal sariya hedde fedde ngeɓe mali rekkotarade kañum wala fof ko jaɓɓi wiide tafon dow kabaru muɗum
hono hunchande hore ben dat dabireji habo kulle gesede bonnoji men bibe jallo der no kabar mudun wonno bernde kawul sal to ben mi su gollirde office production vegeto ben dum wadi nyen no gadi juwe bamako do der no na wonno tun gollobe ministere demal ben kambe demobe kadun himbe ele hewbe kumni kabar demal halidu mohammedun woni horojo ndedo gollirde kadan ko ni fati atare do fesango sitasitibe
attanke membre de la convention internationale pour la protection des végétaux
sabme yimbe gollabe le nefedde humnine hebude hudoji laddeji ana hasi hannen me fedda birji lobbi yalla igolleji ko watta ko nari bangal wattude hajjile te hudoji kan leddeji ana huncina hore nade fottinude heebi laddeji yu hebde tan gurngan sab so di leddeji heebaka wala funa cellal bani adama mujiri ciagal mudu ndu feddabaji meedo hebta cellal hono misal hannen so mi handima hala manguru sa jeewi hono kulleji kewde hannen woni e bonnurde de bibbe ledde hono misali buubi nannal mudum ana mate le gesseje manguru ana humar bibbe mudum watte fuso di buubi komido manguru fa nyaami dum a taw dum hunata ko tipre wa naftirede kadin ga tawede so ne hebi dum non dum wartata ko di bonnalaji
qui va le détruire à tes frères
gollirde ADRS ben humunido kabaru ben mayo Senegal ben yirere bangal kreduji ben humunido kabaru maroto jaje fara ki jontere bende ben sedaku sedatangal yimbele hobe ngadi madraji e demal maro hane mabbe ando kanko gollowo kappa bafla be holta wiide kanko bangal golleji jangi jande di o hinnino feewi dun kabaru demal denno dum do wadama yalla holtinde yimbele hobbe ben yimbele hobbe hono gollobe furba en tinarme gondi bangal golle ma furba ken dun dirwere le kreduji fande le kawdum men kajul tun holtan wiide yembere ngada ma bangal nal biennal dum ni nyalade nyogay gu no di juillet denno dum wadama le cercle o jalla landinde biennal mangal handa wadade to ben sikasu tun wattu septembre denno bel balle jeegom yude kum jeegom cercle o fufu ngal e kawtangal dum wadi do dengal préfet kajulo non kanye lami be politika ku ben la men golliji furuba ta dun yimbe fina tawa e ko nande mun en yele no beror fam ke non ko kajara men to kajulo ton mamadou bari hebene do du fastango ousmane yalibul e alcissé
jimi bal adam sketch bomi fina tawa jimi ensemble instrumental wonno yotireji ngadi le i jammaji didi goto fu edi turpuji jeego holiti bawde mudun woni ko holiti wede humini be don wibe ana belti san e golleji di
ousmane traoulé antirte do jodama mbietemi mide e troupe zegua hakle anka walti sanne no jimi yimbe ni awa kone mbietemi furu iwami mi ngade repetition ay kewdi fare hande kom yuti don ko do mi ngadi yoga
e wi Suleiman Sanogo, directeur régional, Lamir Joni, direction régionale, Fina Tawa Sigaso, holti wide caggal yewtereji, ngal kawrital wadandu, faabe anda sukaabe wobbe, forube di golleji.
Revenu depuis la min gartan do min yewa yimbel, bawambe golle o sanne, de nokkule muen, min yewa hodo woni ko be mbayi wadde, min chuboobe, min kawrintinaabe fu, faabe laato kejaabe region o.
E wi préfet Kajulu, ngal kawrital Fina Tawa, wala fanda goddo sawana yirwinde e hokkude sembe Fina Tawa onuku El Hadj Bakari Juma jakite woni kumanda kajulo
odo bienal wargol mudum ana muddi san sabi min tayki ke nukul kewode ana tum nyupiranodi ni tam wargol mako latike sababu hokure yimbel hewbe golle mi edo lawol lobbol yimbel hewbe ana don kuma fudu ana welti
tagal balde didi dirgol troupe zegua kanyun hebi darnde arandere jukudon yo jumantene kajulo lati tatobo don ko Mamoudou Hussaini Bari hebi ne studio tamane yude kajulo
to kayton ben tondral haklaji do gondal hakunde yimbele lojabe e kimben yimbele wobbe wada ma nyande altener no juillet ben 2025 den kal madraji di ben landi woni ses for common ground yo bangal golleji mabbe projet ngurdam lobam e cellal hakilo ben hayebe den no dum woni youth talk 1 et 2 non kortangal latki sababu lami be kanyo dum pelle e robe kanyu hayabe kanyu yimbe lojabe kebe to radio BBG tawe enuko
studio tama mani projet mo fondation ironde la do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
zumsi handa na yobi dum ben réseaux sociaux ngaji di dum ni kabaru ande kesse nanno hunde lato sababu be ro famu be dana dum do to tondir hakilaji ka non sato torraji yogaji an e maji sabe jida fe wufuri fay hunde do kabar mudum farmata musukura jaram ko ben ker fastango sita sidibe
noga dir jamne betrigen segon ngaji chapan tadi kanko mam on leli ko de miri dana de jati gali watti seda dan telephone makko soni o harbi tan o gripito immi o tawi dum kanko no dertedo bintula kisetigi message mudum jippile telephone makko o harbi to gripito ummi amilane do hoccu do kalsi le on watti goto o immi on wonde yewde kuleedi o bintu yoppido bem andeden homo en meden wonko wala hono kanko mamu le galle mudum ciagan kanko mamu mi won dentuna goto no dertedo papi o hayejo wana fe boodi joy ga watti fo telephone makko na hewi tep forfe ne yiwda fo tan on de bem andeden ne koro na daton to waawa samdema atto hajjile makko fe telephone makko woni o harbanta o wi'e anka amate kenye kulleji ko tawde beme andede ja kangi mo man e man watti ngenende o jeya dum yo luwide ma ciagan mudundu o wi'a gidde ko goddo suka debbo maaw wonko matme makko ko andina jaate li on watti a heddo tata an dari hala futtima e hungoma taw andi a darima tan joddama be noddirtebe kisse tigi ana mate tarteji fu nikku fuddu gundoji jamare sudude beme ande kambe yaltinta dum atta watti fu bede wonde jeewude haajeji janan neddo fande ne mudun e jeewude haaje janan tinno kanbe hunta haaji mudun
sakrabe do katene kabarju amen do sede yotre meden magazine magazine hande na yobi dum ben cel ben kabar celad yudun ben golleji di nafata sanne boje hele bingil adam yalan be dor fobu kedon ko usman nyali buli hebe ne do fesan konko alsisi yo nyalle jam
Dr Youssouf Singadou Djigiba yo andi do kabaru ñew boje gollaw le suudu docteur hôpital district communal o Bamako o yimako boje darde mud ana mawni sanne do kabaru jottinde cialdi bi adama
c'est la sentinelle
boje de kanyum daronto hune fu ko bingel adama hasindine mudum le ngurdo mudum boje de du daronto cialal mako hune fu ko hasindine mudum boje de nellata dum yaade le cialdi mako hune fu ko hasindina e mudum nadu ko bingel adama nyaami fa jabbiti hono lamdam o bama ko cialdi bingel adama sindine mudum ko resa dum o yoppa keddede yaltira e kibbe
himbe mali ana andi nafa bojana be darna haybude don no moirina keddena di sele foji
je n'ai pas un programme
wala haje fu mo jogi mi bangal nyamdu anka ko way latan sababu warende boje nga tawede dum fu wana ko kebmu fu nyaman mi mi mila subade ko nyaman mi ana wada su boje am hedro challal mi nyama fa gasa mi de yeran jiam yalla min hedro challal
e wi docteur Djigiba ana hani fa sanne rena boje mudun so wana dun e de mbay bonde dun ko way latal sababu nyaw nodirte insuffisance renale e wi makko
bete so jija mabba mama tawama wonto adal sikoro yotti le hen ana wawi yede boje made gollay ko woni golle mudum idum holita du wiide muti darade ko woni darne makko dun sabi so ana wi neddo nyaw boje ana e mudum
renale insuffisance renale jaje neddo gondo yirma jo le ko min nay bo bamako ana andi dun sabi wombe onangi le galle makko sakira makko didon yurbe ngendi mabbe o nyaw won e mupen
je des personnes
yimbel idon ana do ando den dan debbo goto ana heba duubi jeegom goggo ando ana heba duubi didi be fu e be gondi sawraade sur doctorore ponger ila be putti safar mabbe de faado mi gon jon do ka wala fu ko wayti al hal mabbe mangal cella mi de jia cadel kewde du saatu machine ngaji di be biam ko boni adadu yimbel jottotobe don be nyaloma du fu atawa ana heewi san
docteur Djigiba holi tv de nyaw insuffisance serenal na way dadde mudun sini andam law o won e mudun taywana won do yotti do wawi torude sanne
nga ande tan wiide idum wawi sakkede so tawi dum waddaaki fati nyawdo o yoppe wadde jalis do yo hun nafor sanne jaati nyawdo o
sawri robe ledde balabe kaindu bi ana mbawi sawrude nyawji nangoji boje le mabbe ana hen Ousmane Guindo cawru robe ledde balabe gondo bankas
fandentura iure si o do nyaw haana nyamde hunde fuko sikkaro woni mudun yabitiri so bami fa nyaw o horo nangi ma ledde balebe anatum bawande sawrude dum kay sakade torda ko dum wayutinde ma
ko sobe no wirete ni sakade nyaw budi sawrude dun fa cakkoda o nyaw andibe kabar nyamdu koltivide an haani haybe ko nyamata yara dum diyan sanne le wattu jogaji hono de wulare e wodi ko mandarte himbe do nyama bibbe ledde e kulle kecce sabdun an way buutude ko way wadde sababuji nyawuji boje usman janta andi do kabar nyamduji
le kam mi recommande
ne don haani yardu diyam wakati fu don dina du don dai bibbe ledde du hono dende kay ko nande mudum ne do na wawi nyande dum idum sakko nyawuji yogaji du hono nyaw boje o
fana rento fa gase o nyaw o dunki ande bangal nyaw boje holi tiwide himbe den to yaade to daggade en ko mandarte e lam o du fiada bereji no nyawuji insuffisance renal chakirte hono nyawuji tension kany e diabete